M Record. Oxi! Ativa ali, Paulê! A faixa aqui, Nene, apá! Aniquila, sambamba, na minha lacancha! Anacudari, sendo meneja, não! Guasele, meni, sendo a tua, tua, kibidi!
Tena, nimele, piti, jairo! Guambani, jadumo, nai! Guapame, mawege! Tusi, wachangai! Pra upanya, piki, sumira, ni achane, nai! Onipe, mama, nipe, tenare, okesho, na badai! Mira na vimba mie, naringa niki wanae Ya asili songe dombolo na sue kambani Mira na moya upendo Kidena na moya upendo Marika na moya upendo Meneja na moya upendo Nani memkoleza makolo salao salao siro Mira mngalisha vina buwone kero Nani memkoleza makolo salao salao siro Mira mngalisha vina buwone kero Kwa jamani salao salao siro Salao salao siro Salao salao siro Kwa jamani salao salao siro Salao salao siro
Wakina Shakira, asidi piti na plani yao kutuchola Minawe, maisha wawili wawili kwenye dunia Ukini acha fulani watafula ia We ukisima pingane na mimi Sumu ya penzi kisha lamba tajifia Maisha wawili wawili kwenye dunia Ukini acha fulani watafula ia We ukisima pingane na mimi Sumu ya penzi kisha lamba tajifia Jamani tajifia, ni tajifia Ule tajifia, ni tajifia Jamani tajifia, ni tajifia
Vimba kita, nikiwa nawe mami Imbaji kuja, nikiwa nawe ninafula
Hakuna, 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 hakuna Wakusiba pengo lako, hakuna, 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 hakuna Wakusiba pengo lani, hakuna aga, siona aga, hakuna aga, siona aga Unajiita chula, imama saa wewe chula gani unaogopa kusahau
Yeah.